classic lover like no other. Killer soul star, that's one in a super.
Mina msupa odiero aka mzungu kuchaika joki yote hata kasi ya ngufu coordination landa dance lobana bado yeye ni msupa wangu atakana haga mina msupa muindi aka pandre spicy girl itabidi ni mhande
she's very very hot
menu piar ho yeah you gotta kiss this girl when she cooks for ya msupa black my african queen kim william amemfundisha na napenda mabling na ni mu inquisitive ana dhamana ya hali ya juu na mwita miss biashara ni msupa mwingine Five. She can't decide if she black or white. Crossbreed na mpenda tena sana kwa dhati mixture ya mbabi na mnati. Soni na kapointi mpandre mlami mwafika. Foreign affairs minister koroga na shiba. Kila blonde moment na bridge the gap. Commonalty ni a point kama king wa rap ni na masupa.
Super kinyani, super kibao, masupa kishenzi. Masupa ni nao, masupa ni hao, masupa kuwezi.
Nina mwingine msef dini na muotea Unipatia injili ati nimepotea Na vile ninaona ananichoreya Chukila na pumwomba ananiombeya Mwingine ni baruta baruta Chizi zake kususha kususha Kibele mbele mchuzi wa jogo Kihere here anapenda udaku za kolo Nikona model, so on point Mzuri lakini jikoni yoni disappoint Zake ni red carpet, shorty is a 10 Kumolewa ngumu sana kwanza akitwen Super wa ghetto, kanipenda tangu enzi za klepto Kwa kezi yo moyo wangu bado iko Kisu kikali, inshallah mina ye hadi kifo So ni na model wa ghetto, mokofu baruta Nani anangaka mimi, saja ameni bless na washi wa hali ya juu Ghetto fabulous, nataka msupa mtru
Super tu na msupa kifo Super kishenzi Super ni nao Super ni hao Super huwezi Super junao Super kibao Super kishenzi Super ni nao Super ni hao Super huwezi
Okay, mina msupa ukatunde Na pia kuna yule working class Kuna yule ni asset Yule liability mshamba na pia work class Nina yule msupa heartbreaker Paranoid na kuna yule mwongo Nina msupa wa Rwanda Msupa wa Kenya Msupa Uganda Hata pia bongo
We'll be right back.
88.1 FM WESU Middletown, Connecticut. DJ Low Cash here with y'all on the ones and twos. This is the New World Show. You are listening to a track from Blawan. That one is called Getting Me Down. Before that, we had Sticky K with Persian Algebra. We had Hiatus and Shura in there with First. That's the Hungry Man Numbato mix. We had Dice with a track called Cumbia de la 45th. That's the Avatar remix. And then we started that last set off with Colo featuring Dij with Masupa. Be sure to log on to WESUFM.org. You can find out all of the information you could possibly want to know about this here radio station, as well as listen live from anywhere in the world. Right about now, though, I'm going to keep it moving right along. We're going to get into a track from Juanito. This one right here is called Sick Head. You know what I mean? Keep it locked right here. 88.1 FM New World Show.
We'll be right back. Não mexe, é quem? Segura, não mexe, é quem? Segura, não mexe.
DJ Low Cash here with y'all, winding it down. New World Show coming to a close. You are listening to a track from Okibi. This one's called Anthem. Before that, we had Hieronymus Monstrosity with a track called Working. We had Noche Dia with Tabaque featuring Propria Alicia. We had Plexstone before that with a track called Drama. That's the DJ Dodger Stadium edit. And then we started that last set off with Joelito and a track called Sick Head. I'm about out of here, folks. Be sure to log on to basementbeats.net. That's BASSMENT beats.net. You can download all the previous episodes of this show. You can also find out where I will be next. You can also hit me up on Twitter or Facebook. Facebook.com/DJLokash. That's DJLokash. Until next time, y'all, stay up, stay safe. Download this on iTunes. Peace.